Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere jetti lewru février hitande 2016 jena yamde sokidu Studio Tamani miden tawa ile Maison de la Presse Bamako jetti nono do kabaruji du yumar waygalo. On kompititi wiide dum won sema kanye plateforme holitan wiide wakkati joni ko dukoji di ngadno dum won le ngalure kidalde holitinde wiide fa plateforme yoppa ngalure de ko wakkati jono be pamri do hen de do geddidi fuube kuliti wiide be ngadano be ngatta fu yalla jam e dejaran warta le nokko lami be gube de be kuliti wiide wakkati joni ko pamral hebali di do anniaji kon holiti wiide homo fu holli annie mudu no kaldale kawrangal hani yarde yeso bona nday ngannodi aljumar jabbi non de to tumbutu to dum wonono gubal gal be noddeta alkaida o magreb islamique be kuliti wiide kambe ngaddi do bona ndaji miccitede wiide yimbe len joyom keddiki le hen dum wonono jaddi ko be nayon kanya mangal padem be do holita wiide mawdo goto sami le hen Chan Rwanda 2016 be kuliti wiide kenyen dum gasana e mali fe holitinde wiide ta wakande mali fiduno RDC Congo ne mali wattama baddaji tati mali heba e fe baddu goto sekirabdi wono kabaruji moddi min jogi non do bette hande di bismillah modon e hadade odo kabaru wakati jono yotti min be kuliti wiito duwanso to dum won nokku noddirteedo boni dum woddiri duwanso ko yaade kilo nga chapande jena holita wede neddo goto kanko noddirteedo Allah e dikko kanko yonki makko har baton kenyen be kuliti wiido wakande o wartende du noga yamde hebi silimaaji anka chapande tino be kuliti wiide kanko Allah e dikko mo iwanno miside holita wede neddo goto bondo sumbu kanyum fali mo e lawol so dum woni anka bami jabe de jaati tiriyaade le makko non be kuliti wiide fa yotti noga go yamde fo matano to piande alfede be kuliti wiide wakkati jono gubal gal be noddirta plateforme kanye noddirta gal azawad gal be noddirta sema gal be fube pamri wakkati jono o no ngalure kidalde hani jogirede le majjon be kuliti wiide dum wonon sa dewi no balde jabbi no de dum hosino fa wadde ton tidalaji seeda wakkande gaccha natno le dum won ngalure kidalde sobe nanni yibbe al mabbe habotobe fa kebben famtade kede Muhammadu Samaseku
le communiqué o dayon ko gubal fu yoppani goddo gubal sema jabbi kabotobe plateforme nata le pelle kalfinabe kabaru ngalu kidal gubal plateforme jabbi buytude kabordo mun to kidaltu be dokkondiri aadi golidinde kala do be ngoni salla ko fudda anefisko ana beeda tekkude fa ha e le communiqué o jamaare mabbe hinnoto haaju mun en le nokkuji mabbe de kambe plateforme e sema e dow yamirore hejaabe laamu tonbe gube didde fufu wi ana heddi jogoraade juude didi golleji talkuru jambe deejere signinaandu to alger ton fa ha e le communiqué o sema e plateforme bihidun timminde e le kaddal kala ko latto ciadele gollidal dun ana holla wiide baasi hakune gube didde nyifi fadde kawrital nyande 10 jolir fevrier ndu do be kani faccitinde ko heddi ko
lami be gubal gal be noddirta azawad wobbe du noddiri gal do gubal sema be kuliti wiide wakkati jono sa jewi dum hollita wiita homo fu holli anniya mudun no kaldale kawrangal hani yardi yaso le majjuddu gubbe noddirto azawad de be kuliti wiide dum wonno gollirde mabbe tati an le ngalure kidalnde be bi dum wonno gubbe noddirto de plateforme de ngaran tawe le de do gollirde kede kanko noddirte atta he aggu mohammedo yo neddo sema ko hali do heddo foccitamu Muhammadu Samaseku
kawral ngal yoko sema jabani gaccha natude e le pelle kalfinaade ngallu kidal ko ko eeda hen ko yoko be kokki adadu mudum yimbeele taton plateforme ngoni be yamrite nadde e pelle de hono fedde cellal e fedde service ji di dabo mun yoko be jabbi yoga e kabotobe gubba gaccha be heddo ton ko tatabo mun yoko gilla joni be puddi totondire hakkilaji do kawrital nyande 10 jole fevrier ndu bangal gubal plateforme kambe dun be tinni masanne sabi ben doki aadi buytude adadu kabobe kabore
mabbe sekirabo do mbayl netri mijoji modo hallo am be mal andingal mi noddirta face facebook ngal
tamani
mijiteden wiide aljumar jabbi non de gube noddirtode jaddin kobe dum won debbe noddirta anka akmi be ngadi no bonandaji dum won hono to dum won ngalure tumbutu de jatti wakande be ngadanno bonandaji ni de du mijiteden wiide be pewtino dum won hono kam minisma gondo to o ka du e tawel fu honjoto wobbe kuliti wiide hen sa e bangi goto gubal gal be noddirta akmi gal be kebay ko be dartata ko ka bangi goddo be kebi ko be dartata ko dum won hollitinde wiide tanno be gondi e faminirde jama o
ko ministre o wari do ko yewde sorrasi en e donande barmube be ko dum welibe fa sanne hokkibe yakawere e golle denagu mabbe ko yimbeele sikitaabe joppita ko an holla wiide wala ko be ngadi an holla wiide dun arme mali haaji mun tan jokki e leedi mali yo leedi sariya non kalande bulonda wada akmi e hore mun wiyan yo golle mudun non laati fu arme mali ka do won habambe fa naawa fay ko joni ko bibbe tomoktu yi golle mabbe e beltima hen dun fa sanne
mi halni o wiide dum wonno bonandaaji gannodi aljumaar jabbinonde le ngallure tumbuti de di do bonandaaji di akmi wadi dum won hono jottobe wobbe kolliti wiide hen sa jeewi akmi be keba e faana mabbe o sabide d'accord de ministre to be jeeyto tawam yibbe le ministre mabbe ar fadde gombe tombe ka sa jeewi bangi goddobe kolliti wiide be do kibi ko dartata ko jaati sabide yimbe le gombe tombe hakkilaji moy immi ki kede ka ko noddete do Souleymane Drabo o yo journaliste ko halido hen do foccitango Mohamedou Samaseku
akmi won do hande hippade do yibbe tan yidi be beddi bomboje do nokku ministre le dun en pammi wiide be humpitaaki sanne e kabaru majjum sabi gonnobe ton be eggi boy nafa fuf be kebali hen no dun lati fuka ana holla wiide ko sorrasi en ministre barkan e sorrasi en mali tawaton ko hadata be wadde bonandaji immaade mabbe ka hebaka jonno e dum beeda hulbinde yimbe njadobe kabaruji dun heban ko hala jiadin ko be jawata dun fey sabi ana wada so yimbe anda wiide do be gondo wadda fey kala ngaddo maande juude le tel kuru aljendu ana hani wadande on nokku hakkille ko wadi tumbudugo ana holla wiide golle de ana hani yawnede burbe fuf fasindinede hande ko dental sorras en jilotobe nokkuji di e kanye gube kaptoje de so ni be puddi golle mun en jaadin koobe e bandiji di kebata sago mun en
heejo wongo humminingo faabe jawel hono yirwere hani waddirde le leedi meden di ngodo heejo hulita wede fuddi dum won aljumar jabbi non der do bomako do nokku mobe noddirta CICB le majjum walde nations unies debe kolitiwi wakkar jono be ngaram faabade dum nokku le kewde faabe jawel hono yirwere hani waddirde le mali fu e mangal mudu tiagal mudu be kolitiwi so kawrtal mabbe ngal wari fa wada kasen fu dembe jewtata dum won nan ka gal musaddaji ko be kani wattude le hen ko kede kanko noddirte do bubu cisse o yo ministre communido kabaru kebe le leedi meden di ko halido hen do facci Mohamedou Samaseku
la rencontre imma de kawrital gal yo fa golleji yiriwere kessi aduna rundu fudda wattu septembre 2015 to new york to woni ko leede oni de fuf yamiri yo dum lato talkuru gulldal mabbe kesso hankati dum latto talkulu gollirgal yiriwere aduna rundu fuf fa hitande 2030 almu saddamun anda ka tafun e fuddode golle min goni imma de moode de ana yaha fa sappo e jeddi kedde de yo temdere e chapande jagom non almu sadda ko leedi fu handi facintinte ciagal joni den almu saddamu fuf anda so golle de yamirati
walde bureau communido no kabaru yowtere sambe celdi le leedi meden di le cakkiti yonterde holita wed wakkati jono be bayliti bureau o kessene fa hande ka dum won kanko president mo noddirta Habibou Cissé go holita wed kanko lati president kassen jono won koyde nay on wada o do mandale majjundube kuliti wed wakkati jono kanko noddirta Habibou Cissé ko wi o wada no watta fo jaw yalla hono yirwer sambe celdi watta le mali fu e mangal mudu kede ko hali do hen do focci tangu Mohamedou Samaseku
tafun eden kani tinnade e kabaru goto faddende yewtere sembe caldi ana wondi e nesuuji kande yiyede e mbaka amen bureau kesso o wadan bawde mum sala tikkondirbe ana tamondira juude sala sport mali o ana beeda towde faso eden jidi lam o walla en yu tawe enen e kemen eden kawri eden darda kala gollowo kabaru bollo yu tamondira juude sala idum yaara yeso
Charuanda 2016 be kuliti wiide kenyan dum gasa e Mali fe sabi de dum leedi ndib noddirte RDC Congo ndibe nangi Mali be ngatti dum baddi tati Mali heba e fe baddu gotle majjon be kuliti wiide RDC Congo hikka won duubi didi e bama o do kuppu
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekirabe jeme yello don ne les réseaux ngaji dem puddina do segudobe kuliti wiido ko yaata yimbele chapan en joyon humini be kabaru kebe kanye ngonde wadde ton kawrtal ma wakkati jono faabe kebe yello hono be kani waddirde hejoji mabbe debi noddirtu luaching africa les majjondube kuliti wiido hejoji wala fu ko ne faana mudu faabe jaw yello hono kuran ngaji kani waddirde le kere duuji di leedi meddi lanini o do golle wadde noddirta amader se urutu en gardan faado gawdo ko yaata dogotore en chapan en jagom en jaddom holita wede kambe tili ekintine ton wakkati jono faana goldo ekintin goldu beedo dogotorobe faabe keba do hena andinobe kaani sawrudu ton yimbe le gombe tonbe non lamido on dogotorore be yimbe mudu ekintinano holitiri wiide se urutu en garanti minire faado bugun do hono nyaloma keejenaado kabaru hadugol haddugol bibbe robe koliti wiide kambe duddi do yambereji ngadi dum non to buguni to li aswer jabbinonde de yambereji ngadanonde wakkati jono be koliti jama hon kutteji tongidi do haddugol bibbe robe secrétaire do katte nyaloma hande kabaru di meden di kawlitindi wittal kabaru mawdo mo min jogini on do hande o holitindi witto duwanso to dum non kanko no dirtedo allah di ko holitama wede yonki makko harbama ton dum non ko no dirtedo boni sa jeewi dum woddire duwanso ko yaata kilo nga chapande janabe kuliti wiide wakkande yonki makko harbetende du misido iwanno o do bonodo waddi wakkande noga yande jabbiri silimaaji chapande nobe kuliti wiide ka dum e tayedo fu neddo ngado di do bonandaji o heddiki heddamo fitoto jabbe makko de fa wakkande noga e go o yamde dum wono fa hande kabaruji mo diobe koliti wiide hande hono tiidalaji gondi hakkunde gube no dittitode sema kanen no dittitode plateforme de to kidal to holita wede dido tiidalaji di timmi ciagal ko be fu be ngadi communiquer goto holitindi wiide be ngadano be ngatta fufa kaldale kawra gal yara yeso de leedi meden di dum wono no base ministre to tumbuto d'accord de mabbe de holita mo wiede akmi wihi kany waddi do golli jati micciteden wiide yimbe la joyom kany en gon hono sifabe keddibe leedi do bonanaji se be desa akmi holita wiede yimbe mabbe nayo keddi kili hen mangal pade mali goto du dum wono no kanko kuma na nyango jati kanko sami ton sekirab do katte nyalom hande kabaruji meddi holitindi wiide fa hande takedde hedade hoddo e seeda yotere meden de ana wodi.